Ja.
Ah, ja, so manke in este año.
Se me la nombró. Se me la, ya, ya, ya. Inga chilinda vaya kizoba inkinga uga ahle. Angithi wena uyazazi umakhwa phensayi chika ugahle. Ingathi le ndaba yakhe izoba inkinga ugahle. Angithi wena uyazazi umakhwa phensayi chika ugahle. Yeah, 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 manje ngiphostelani. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle. Onoveleke kwentombi yami. Onoveleke, onoveleke kwemuntu wami.
Shalala, how man Yusufu na le makamere. Ite, shalala, how man Yusufu na le makamere. Aye, yazi wenu ya kwa los. Endabenza mnomamu ya kamboga. Hano manginya kuzu ya shwabola. How man yangshi yumamu zo chawulana. Batizolu bumkosti. Ngiyakuza ulalela ubunkosti. Nemali yami izolo ubungitsotsile. Ayi phela nginentombu sukhohliwe na. Mina bengithe hlalala. Awu manje usufuna nemakamere. Wena mina bengithe hlalala. Awu manje usufuna nemakamere. Yeah, yeah.
Ingathi le ndaba yakhe izoba inkinga ugahle. Angithi wena uyazazi umakhwa phensayi chika ugahle.
Yeah, 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 manje ngiphostelani. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle. Maye, 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 ungiphostelani. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle.
Mangikuzu yangthuka usuqa loku ngihlupa maqeda lapho ungibiza ngesithutha wena uyathanda vele ukuwa mangikuzu jahulwa usukhohliwe sakhe isikhundla ngcono siyeke mali ekuhlula abangani bami ngapha bangijabule umakhwa pheni ngapha uyasijabule. Entabeni zethu nangu yaxambuke. Mangaphuma kuwe ngizokululeka.
Ingathi le ndaba yakhe izoba inkinga ugahle. Angithi wena uyazazi umakhwa phensayi chika ugahle.
Yeah, 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 manje ngiphostelani. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle.
Onoveleke, onoveleke kwentombi yami. Onoveleke, onoveleke kwemuntu wami. Onoveleke, onoveleke kwentombi yami. I don't know.